banje chenga kundo yanje ninkwetaga amishuni gasiba nigaranzaksa nigarani gena unyewe nkubone amagunga siba nigatambajira nigatambura mbuna we nkubone ebijeri nibisiba nibizengerira nibitere nisibo mbuna we nkubone egino nizisiba nizibuna buna nisichenguza mbuna we nkubone na Facebook utukurebika. Don't make my mind lose control.